Usaza budu abakulembeze bobu akabaka mugombole ilu abenge mu district ye Kalungu benya mivora masomero gabo n'abasome mugombole na agata andiso okusereba ngechizibu bachitade nyo kubasome sabastemu gayavu umusasu wafe nsubu gamuzafalu ebyo kusereba kwa masomero gana abitegeddeko.
Gombolola ya Ssaabasajja Kabaka ene ya mutubabiri mugumu lwabenge erine mirukena okuli ogwe bugomola saako Kiraga Kibisi ne Bwesa era omwami wa Kabaka asinze okweralikirira ye Sseguya Lemejio atwala omuluka gwe bugomola ono mukwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategeezezza nti agamu ku masomero mu ggombolola eno aga bonna basome singa abatwala ebyenjigiriza mu kitundu kino eky'Ekalungu tebaganguyira omutindo gw'ebyenjigiriza masomero gano golekedde okusereba. Sseguya Lemejio agamba nti abazadde batandise okujja abayizi mu masomero gano abamu ng'obuzibu abutadde okubakulira amasomero gano ssaako abasomesa abagamba nti basemugayaavu bw'atyo ono kwe kusaba gavumenti eya wakati ne disitulikiti y'Ekalungu okusitukiramu banogere ekizibu kino eddagala ebyenjigiriza mu ggombolola eno ey'Lwabenge bwe biba eby'okugenda mu maaso.
Omuluka guno abasomesa abasomesa naddala headmasters aba gavumenti bataddemu nnyo okulagajjala kuba naabwe bakulembera naddala ng'essomero lino ly'emiranyo wano ekigaaji kubanga ndigoberera nnyo abantu baffe baddusizzaamu nnyo abaana mu masomero ga gavumenti ngaate twandibadde tugeeyagaliramu nnyo batwongeremu ku maanyi abasajja bano babe nga bafaayo nnyo naddala kubasomesa n'abazadde bafune essanyu ti gavumenti gye baalwanirira nti erina kyeboogeddeko
kuba CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaalu Ekalungu mu Buddu.